wote wana vibe wana cheza. Show me now kama you can dance. Onesha ka una feel his song. Sean Bata make this wine, wine, wine. Show them kauko fine, fine, fine. Wanangu wako high wana bliss. Chunga usi wa disturb, oh my. One time for my shaitan girls. Two time for my eight-ton girls. Three time my the rest on girls. Me I got love for you. Yeah, yeah, yeah. One time for my rock city girls. Two time for my Dodoma girls. All my Tanzanian girls. Me I got love for you. Kila kona ijitokeze, tusipoteze, nyingi tuongeze. Wanangu fosi mbaka iwe, janga janga mbaka iwe. Kama noma acha iwe, wengangana mbaka iwe, mbaka iwe. One time kwa wanangu wa mageto. Two times kwa mahasla msoto. Three times kwa machizo nye ndoto. Tutaishi good life too. Tulaje waga, chaga.